chunkysupplier.com. Ora kulakande kuliko pira ula masimango uga kwa tutimamu machizi wapo kwao arepo yoji sanari apa
Wana pemesa ndo wana anywe pombe wana hale munde wana anywe pombe munde ndo wana anywe pombe wana hale munde wana anywe pombe munde wana Wana pemesa
Choma umefidisha choma umona sifa choma umezidisha choma wabishwa na choma moshu unaenda kwa pere mwauma na choma moshu unaondoka na dundo na choma moshu unaenda kwa pere mwanena na choma moshu unaondoka na baba faa na choma moshu unaenda kwa pere mwanangwa na choma moshu unaondoka mwauma na choma moshu unaenda kwa pere wabishwa na choma moshu unaondoka mwauma na choma moshu unaenda kwa pere kindreke na choma moshu unaondoka baria unaenda kwa pere unaondoka choma unaona sifa Oya imbona, bigacha yetu, wana sobona, maisha yetu Oya itlanda, kive kufieto siya dota kipisi wala demu wa mtu Tukitoka shilte doki udiskanka, nindaka fusuta tukutapa Pene time tumenuna kituna tunacheka, yuwa kidali mikono kushushwa bapa Lole wakarewa, lofesha kafesha, nyungu naretewa atandumu kipemesa Lole wakarewa, lofesha kafesha, nyungu naretewa atandumu kipemesa
Shanky Supplier.